SBS Radio.
Ua whaatonuina le Pālemia Scott Morrison se komisi suasue, se Royal Commission i le tausinga o tangata mātutua i le atunuu. Ua lata i le tausanga talua na alia e mai reporti o le sāwa aina o tangata mātutua i nisi o no fuanga o lo tausia ai. O le whaupunga māsani, e iloa le atunuu i le tūlanga o lo tausia ai o na tangata mātutua ma na whanau. O se tasi o nofoanga na tāpunia ina ua maua mōli maua le sāwā ina ai o tangata mātutua o le Oakden Aged Care Home i South Australia. Na sāu noa le Pālemia Scott Morrison, o ia e ofo inisi o mōli mau, o ia maua ina talua na tūla i mai le tofi Pālemia i le tūlanga o lo sāwā ina ai tangata mātutua i le atunuu.
I think we should brace ourselves for some pretty bruising information about the way our loved ones some of them have experienced some real mistreatment. And I think that's going to be tough for us all to deal with. But you can't walk past it. You can't not look at it.
Le Pālemia Scott Morrison. Ua tali se paia le taitai o le itu wangai ma le Labour Bill Shorten le komisi suasue. Mana ia sa unua i le ABC. O se suasue nga ua leva o na tatau na whatonuina. Na ia ta ua o le atunga lunga i le totele o tangata mātutua. O le teimi e tuu inai i nofuanga e tausiai tangata mātutua po Aged Care Homes, ma ave e se ai lo lātou tū langa tūtua tasi faa le tangata.
The one thing that I think a lot of older Australians secretly dread is losing control over their own lives. And they are genuinely worried that when they go into aged care, that's exactly what happens. So I hope that this Royal Commission looks at not just individual homes and how they're treating people, but the fundamental systemic problems.
Le teitai o le Labour ma le itu wangai Bill Shorten. E ovai le miliona tangata i au te tali enei o loo whaalangolango i au aunanga o le tausinga o tangata mātutua. I le isi se fulu tausanga o lumanai o le a matua mōli mawina. Po le a mōli mawina le matuasi i tia o le nei fuainu mera. O na o le toatele o tangata ua whaasolo ina mātutua ua moe moe e langoto o le soifuanga. Na sa noa Sean Rooney le fatonu o le Leading Age Services Australia, ta alosia e umane le komisi suasu ele nei. Ua aumai ei manifau tuanga e faa malosia e ni swinga i au aunanga i le tausinga o tangata mātutua i le lumanai.
1.3 million older Australians access care and services across the aged care system every year. This is a good thing. This is a sign of success of our society. But with that comes increased focus and scrutiny on how the aged care system and the wider community embraces those older Australians, and having this national focus on aged care is absolutely appropriate and essential if we're going to make the system better.
Sean Rooney, le fatonu o le Leading Aged Services Australia. O le a sila sila fo i le komisi suasue i tangata talavou e iaimana onga whaapitoa o lo tausia i nofuanga o tangata mātutua. Na sa noa le sui o le Greens i mata upu i tangata iaimana onga whaapitoa, Senator Jordan Steele John, sa tatau o na aofia i le komisi suasuele nei, le tausinga o tangata mātutua, atoa i matangata uma iaimana onga whaapitoa, ai le na o i lātou e iaimana onga whaapitoa o loo tausia i tutonu o nofuanga o tangata mātutua po aged care facilities.
These are the sectors which are utilised by the same cohort of people with the same needs and same vulnerabilities due to the way that society treats these two groups of people. And so these two things need to be considered together.
Senator Jordan Steele John, o le vaenga upu whai e le Greens. Na iei se komisia le senate na sila sila i le mata upu i te ngata iaimana o whapitoa, i le tausanga e lua afe se fulmane lima, ma ana auma iei se whaatuanga mō le whaavaina o se komisi suasue. O le teimile na, o umie Scott Morrison, le tofi minister o le mata ngā luenga o social services. Ua whaatuaina Senator Steele John le Pālemia Scott Morrison, ina ia whaalautele le li o le komisi suasue.
When the Senate inquiry was handed down, Scott Morrison was the Social Services Minister. He decided to do nothing and has remained silent on this issue. We missed the opportunity to make sure that disabled people have justice in 2015, as Scott Morrison cannot be allowed to miss this opportunity again.
Senator Jordan Steele John, o le vāenga upuwhai e le Greens. Nā whaitio ina e nisi le pāle mia ma le whainga mālo ala so o whātasinga, i le tipi ina o Fesoswani i o ounanga i le tausinga o tangata mātutua. Ma avea mase tasi o māfua anga o le whawhita uli e pei o na whaasino tonu i nei i ai, le ngā luenga ala le Royal Commission, le komisi sua soe, I le tausinga o tangata mātutua. Na sā noa Ebony Bennett, le sui whātonu, o le Australia Institute, I se tananoanga ma le Sky News, e te tauana sila sila le komisi sua soe, I le whaatupenga o aunanga, I le tausinga o tangata mātutua.
I definitely think that the funding issue will come up as part of the Royal Commission, because as long as this government continues to have an economic plan that only consists of cutting taxes, that's going to mean less funding down the line when it comes to making choices about what type of quality aged care sector we want to have.
Ebony Bennett, o le Australia Institute. O le reporti lena, na wha mau popoina, e Evan Young, or the SBS Newsroom.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.